Mana, 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 ay, mami, mami, nyonya, nyonya. Can you go show the model? Ay, nyonya, bianga, kanga, banga, ay, nyonya, GT, kiss, ting, jing, big D. Ay, nyonya, 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 ay, nyonya.
Napenda joma duya na maflivered nyongi. Mina tasty ya makali na magura za bobo. Na wachanganya kilami na kashenki dogo. Shanti bobo, shanti mtamu koko. Chest bobo, ras de kitam kilolo. Weni pate makene na nikichomo adikonya. Na roga nimebonda storytelling journey after. Mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta. Ningori na waroga nikidandie chopo. Mandukato timba sporti na wapigie to. Check it, na ficha ngori daba sunda kwa kucha. Na kapeleka mdogo na kajaba a loser.
Kani go show the modo. Ay, nyonya, bianga, kanga, banga. Ay, nyonya, GT, kiss, ting, jing, big D. Ay, nyonya, 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 nyonya. Ay, nyonya.
Ting, ting, zama beast missing. Jing, jing, sisi, watch a scene horror. Big kings wanna BCC, wanna DCC, wanna jingora. Feces, yezi miss feasting. G-strings, clinkly, titi, nyonya. Ring, ring, ana tease, tease, tease. Ni wadina na takoka, boma. Steam, steam, bombo ki system. Maturusu, kingusu, tunachoma. Wasichumi, sibusu, mina nyonya. Paka pongi kama sika ina homa.
Kani go show the modo. Ay, nyonya. Bianga, kanga, banga. Ay, nyonya. GT, kiss, ting, jing, big D. Ay, nyonya. Nyonya, nyonya, nyonya. Ay, nyonya.
Namnyunyuzia maji. Namnyunyuzia maji. Kakunji, kaminyunji. Nyonyo tiki, stick, iku steady. Miamo abuju, buju. Nimsom nampea majuju. Alua tam nambeba juju. Mini donkey, Rafael tuju.
Nyonya kabla niteleze. Stimulate kaende kaende. Cheze katambe, mizuka zipande. Niko ready jo, lazima ilambwe. Juni linyonya ya mami. Na before ilinyonywa na daddy. Nimso nitanyonya nani. Vunulu, vunulu.
Kani go show the modo. Ay, nyonya. Bianga, kanga, banga.